The Lion Music.
Marure.
Exclusive Marure from ZambiaMusicHits.com.
Rico. Feel born. Change somebody.
Rico.
Nyama Dajimani.
Panona Chongo.
Gala Yambari. Yeah. Bari. Chakorwa, kumunzi niolimba, umoyo wa chakorwa ni wokosa kuno. Kumunzi niolimba, chakorwa kwa tukuno, saitamba kuno. Kuno kwa tu ndizembe zoga zoga. Kuno kwa tu ndizembe zoga zoga. Kulipe Hennessy, moba weti kumwano percentage. Siti viziba, kulipe waini, moba weti kumwano percentage.
Kulipe Hennessy baba, no percentage.
Siti viziba,
kulipe waini baba, moba weti kumwano percentage.
Kudzanja la manja,
la manja.
Utapanje kumanzere chakurwa sata ya ntau ndipase niko bomu amai jere ha. Anyama tagula ni warwa kutanaka za were azakeyo masu fyo kwa kufuna ndikolewe kutandibele wenyo wameza tule suzi mianga zanga pari ine limo wa umozi asazi wakina metanganga mawa mawa bele kede gigosi masi wa ntau kuno kwa tunoma buwa lizo mwezi mapika mwa ndinyau. Gada, kuyenda kunyumba chokwada. Bigi baya kwa mawaka. Black talk mpako kwese nyanga. Oh my god, adada. Agula kumwele ndi zanda. Mwa wapatu ndi waululugurula. Gama mkwala ya ndata. A.S. Jilomba mwanyanya. Mwa unangalanga di nchito. Mukakwale wa munga la tai chi. Iza kunyesa nizigo. Kuchari chindi nwaji gulile. Mwii wana timona udindo. Abusa bebani humo kusidala. Ni mango chitila libido.
Kuna kwa tundi zembe zoga zoga. Kuna kwa tundi zembe zoga zoga.
Kulipe Hennessy baba, no percentage.
Siti viziba.
Kulipe waini baba, moba weti kuma no percentage.
Komela ngeche mu apartment, half naked, full kuli moe. Hakandika come together something, ponge na gula poto ya moe. Confidence muli poko nano, mami ndiwe olo wapunda pona owe. Prisa na masafa na papi uyabano na chongo mundo wendo we. Says the movie ma picha pa cake, bad wires a muli pa cake. Kona the days, ya nete zo cheating ila pa kombo ni natiaka na crate. Ni papo anje nese ni ziba mulu saka ni chaye ya date. Sitima short, ya fe kwene chili, latima pesa kako ndisema fiate. I distance myself, kuli magelo ve. Neba mango black label. Na manda vanga kumbe vali epo. Ine ndine chakuluwa of the year. Muni pase code meto. Ni makondaka konyaki ngani na madashe. Ni mvera na tan peto. Sini ya konda malika stores. Bama duriza mitengo. Kutepo niziba kukweba maendo. Dami tondo. Hangover sti yopa ti yopa kukona sopa. Speta na pepa mocholo. Chifwaka na lemonade soda.
Kuna kwa tundi zembe zoga zoga. Kuna kwa tu nizembe zoga zoga.
Kulipe Hennessy baba, no percentage.
Siti viziba.
Kulipe waini baba, moba weti kuma no percentage.
Ma big mani kuna kwa tu ni bama 50. Bama gulisa ngombe, basa pula ya nzimbe. Kuna ma DJ, siba ziba bene fire boy. Baliza chape chester, yo boy na bene mbale. Mbalule, zibide, iwele tachivuku. Tiutimbe, seo tikonda waka, chosa hapa vodka. Kuna kulia marula, Ndingo fotoko, zambiri zinapita kare. Moba watu ndi namba wanu, uka moko ndomwa. Mbalule, zirire, iwele tachi huku, tiutimbe.
Kwa tu, nizembe zoga zoga. Nise kwa tu, nizembe zoga zoga.
bala ya mbale. Nyama tariko Dizambalule Bwino.
Turn up music Africa. Download more music on Zambia.
Panona chongo Nyama tajimani hey, Mr. Makasi
hey. Hey, hey, don't look here. What are you doing there?
Ah, it's a fight every bridge.
Huh?
Triangular team, Tapirana, Triangular Kruwanda.